KSDP, 8:30 a.m. in Sandpoint, K201DA, 88.1 FM in King Cove, KOLD, 91.9 FM in Cold Bay, KFPS, 88.1 FM in False Pass, and KKQA, 88.1 FM in Accutan, Alaska.
Welcome to Turnstiles from Radio Rethink. I'm Joel Davis, rolling through with an hour's worth of fantastic eclectic music for you, including sounds from Magabo, Megafon, Savas Isadis and Taylor Dupree, Robert Sean Leonard and Steve Zahn, and The Eels. Let's begin with Franco and TPOK Jazz, Mujinga, on Turnstiles.
Lobio ebisaki na mushinga soki tokutani yo tokobunda likamba mobali na yo ngai na boyo ko ye moko alandaka ngai ngai na boyo ko Kisa tika koya, ngana boyo o Lodio ebisa kina mushinga, soki tokutani yo tokobunda Nikama mobali na yo, ngana boyo o Ye moko alanda kangai, ngana boyo o Kisa tika koya, ngana boyo o Ota mobali na yo, apusa kotongo yo na banganda Alobi yo la makamabe, ngai na boyo o Bitumba na bunda kate, ngai na boyo o Elongi ya tala tala, ngai na boyo o Ota mobali na yo, apusa kotongo yo na banganda Alobi yo la makamabe, ngai na boyo o Bitumba na bunda kate, ngai na boyo o Elongi ya tala tala, ngai na boyo o Mobali na yo atamwisanga sango, ngai mwasi na ye asika Yepe brutalite erika, ngai na boyo o Ye moko alandaka ngai, ngai na boyo o Ngakutu nalinga kate, ngai na boyo o Mobali na yo atamwisanga sango, ngai mwasi na ye asika Yepe brutalite erika, ngai na boyo o Ye moko alandaka ngai, ngai na boyo o Ngakutu nalinga kate, ngai na boyo o Mobali na yo bandeko, alinga koloba Mobali na yo bandeko, apusa monoko, Basekere nyoso ya ndako, obele na banga na mama Yepe amore brutal
Ndenge nini na sala, ipare yo olamba kamabe Ndenge nini na yebao, ipare yo olamba kamabe
Mobali na yo bandeko, alinga koloba Mobali na yo bandeko, apusa monoko, Basekele nyoso ya ndako, obele na banga na mama Yepe amore bruita
Ndenge nini na yebao, ipare yo olamba kamabe Ndenge nini na yebao, ipare yo olamba kamabe
Mobali na yo bandeko, alinga koloba Mobali na yo bandeko, apusa monoko Basekele nyoso ya ndako, obele na banga na mama Yepe amore bruita
Ndenge nini na yebao, ipare yo okomba kate Ndenge nini na yebao, ipare yo okomba kate
Mobali na yo bandeko, alinga koloba Mobali na yo bandeko, apusa monoko Basekele nyoso ya ndako, obele na banga na mama Yepe amore bruita
Ndenge nini na yebao, ipare yo olamba kamabe Ndenge nini na yebao, ipare yo olamba kamabe
Mobali na yo bandeko, alinga koloba
mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyoso ya ndako obele na banga na mama yembe amure bruta
ndenge nini na yeba ipare yo zuwa eleka ndenge nini na yeba ipare yo zuwa eleka yo e
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyoso ya ndako obele na banga na mama yembe amure bruta
ndenge nini na yeba ipare yo zuwa eleka yo ndenge nini na yeba ipare yo zuwa eleka yo e
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyoso ya ndako obele na banga na mama yembe amure bruta
ndenge nini Ipareyo ipare yo lamba kamabe ndenge nini na yeba ipare yo lamba kamabe o
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyoso ya ndako obele na banga na mama yembe amure bruta
ndenge nini na yeba ipare yo komba kate ndenge nini na yeba ipare yo komba kate o
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyoso ya ndako obele na banga na mama yembe amure bruta
ndenge nini na yeba ipare yo ozika na mosapi ndenge nini na yeba ipare yo ozika na mosapi e
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyonso ya ndako obele na banga na mama yembe amure bruta
ndenge nini na yeba ipare yo obetaka mabaku ndenge nini na yeba ipare yo obetaka mabaku e
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyonso ya ndako obele na banga na mama yembe amure bruta
ndenge nini na yeba ipare yo olambaka mabe ndenge nini na yeba ipare yo olambaka mabe o
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyonso ya ndako obele na banga na mama yembe amure bruta
ipare yo ozika na mokongo ndenge nini na yeba ipare yo ozika na mokongo e
mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko apusa monoko basekele nyonso ya ndako obele na banga na mama yembe amure bruta
Boisson, 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 boisson. Thank you. Poisson.
Now
from a great collection called New York, Addis, London, the story of Ethio Jazz 1965 to 75. That is the legend Mulato Estatke and Maskaram Setaba. Before that, from Tai Dai, the heavier side of the Luktung Underground, we heard Rung Fa Pu Ping, Magabo featuring Rosangela Macedo and Marcelo Yuca, and Franco and TP OK Jazz were also heard in that opening set of music. Let's keep going. Up next, J.D. McPherson with A Gentle Awakening on Turnstiles.
Put down the paper, baby. I had a dream at dawn. A terrible storm blew over, covered up the morning sun. Beyond I heard a lullaby, so peaceful and serene. Next thing I knew, I eased into a gentle the farmers on the plain, all walking in a lucid dream, while the sky is set aflame. They soon will hear a quiet tune, so peaceful and serene. Then they may soon may ease into a gentle on the plains. They're walking in a lucid dream, while the sky is set aflame. They soon will hear a quiet sound, so peaceful and serene. Then they might too may ease into a gentle
soul of a life where spring has sprung. Thank you.
Off Gather, Form, and Fly, that's Megaphone with The Longest Day, rounding out that set of music on Turnstiles. J.D. McPherson got it going with A Gentle Awakening from his album Signs and Signifiers. And in between J.D. McPherson and Megaphone, we heard The Books featuring Jose Gonzalez, cello song taken from Dark Was the Night. Stay tuned. In just a minute, we'll get low as Turnstiles continues. Listening to Turnstiles, delivering Sonic Eclectica on a daily basis. We'd love to know what you think of the show. Visit the Turnstiles section of RadioRethink.com. Use our contact form. Sign up for our newsletter. Connect with us on the socials. We look forward to connecting with you. Now here's Lo on Turnstiles. Savas Isadas and Taylor Dupree there, May 1st, 9:06 p.m. from the album Reinventing Culture. Before that, Yola Tango and Ashes off There's a Riot Going On, and Lowe started that set with Belarus from the album Drums and Guns. You've been listening to Turnstiles, your wide-ranging exploration of sounds from all eras and genres. Thanks for joining us. Let's continue with some more music. Here's Band of Horses on Turnstiles.
To the bottom of the earth I had to fall, but you really caught me. You really called me dear to the bottom where I fall. Slowly, dear, asked, would you dance with me? Here's the shades down, the lights on. I didn't know you, and everything I do, done badly. Say, you distract me. And set out tonight at some strange place. If we have no friends here, well, I had few to begin with. Thank you. Carolina and down to Savannah and stay.
2, 3, 4. Arms reached out for your autograph. As you flashed your backstage pass, I caught your eye, the camera's flash. The band came out, they stood behind you. Went blue, and you stood alone in the halo's haze. Shining guitar hung on gold lames, and you were the lonely one. You were. Two guitars, and then it's pretty good.
Yeah, you screwed up.
Thank you.
The Eels there, Where I'm At, from the cautionary tales of Mark Oliver Everett. Wrapping up this hour of Turnstiles, Robert Sean Leonard and Steve Zahn just prior to that with The Lonely One off the Chelsea Wall soundtrack and Band of Horses. Started that set with Part One off Everything All the Time. Well, we're out of time on this hour of Turnstiles, where we attempt to bring you the music you didn't know you love. If you want to learn more about the show or explore the playlist, visit RadioRethink.com and look for show number 72. This is Turnstiles from Radio Rethink. I'm Joel Davis. Thanks for joining us.
Programming on KSDP is supported by the Schumigan Corporation. Located in Sand Point, the Schumigan family of businesses includes property and equity management, the Sand Point Tavern, the Anchor Inn Motel, and the Anchor Inn Lounge. The Schumigan Corporation, serving its shareholders and the people of Sand Point, on the web at www.schumigan.com or by telephone at 907-383-3525.